Kiwi.
Intro. Slay again. Baba Yaga and Beauties.
Bum bum boy.
Let's go.
Lazima.
Ulivyo mnene, maskini ya Mungu na ilo komwe. Umri umekwenda na vijana unavyowapenda. Unasema eti dada yetu umemwelewa. Sindo mashem, hakikisha wote tunalewa. Pisi ni kali bonge la shepu kuiza gamua.
Nikikutega na ili jicho we uchomoi.
Si unataka kumpeleka kwa mpalange. Kibonge bonge, hauna shepu, nani akupende?
Madem, tunataka nini madem?
Icho kitambi utaza ni ngoma ya kwenye bendi.
Lazima uonge.
Sula nzito kama vilo na undugu na bundi.
Lazima uonge.
Ukitaka kupendwa kwa mapenzi ya siku hizi.
Lazima uonge.
Ukiwa na ndogo na ukitaka pige kelele.
Lazima uonge.
Acha matambo pele ka moto na icho kimoko.
Lazima uonge.
Sura ka ugoko hauna maukoto nataka toto.
Lazima
shepu hauna sura hauna nataka bwana handsome.
Lazima uonge.
Umempenda huyo ni kenge tunamjua ili mdumu. Bize jim kusaka ma six packi. Vapendeza uwe mtana shati. Huo ujinga squeezy mademo wataki. Upewe roda labda upewe chapati. Unataka penzi la milele kama mkataba bandari.
Lazima uonge.
Nei, mambo gani tena ayo?
Mademu mnataka nini madem?
Tunataka hela.
Mademu mnataka nini madem?
Tunataka.
Mademu mnataka nini madem?
Tunataka hela.
Mademu mnataka nini madem?
Tunataka hela.
Lazima uonge. Lazima uonge.
Lazima uonge.
Lazima uonge.
Bombo boy.